Danodani tikumvera nyimbo zaba mwamba pamalawiwanga.com.
Rata push e Malawi, push e Malawi. Yo ndikufuna bebe iwe undivetse andu wasanje asatikwetse iwo alibise kukamba miseche kumandi ya lutsa kufanzi ya wantu yam akude undidayo isingakale nayo kamba ndinefana ofutika opanda mwai mabebe tamvela chikondi sindalama kumandendero wa mutimba
imakukonda hani
baby
sana nisele timau
iwe baby
Na amaponya nkwangwa jolinga cheke efuna usokone za mawanja kumanje chikonde mamendi ya wele akambe anyoze sindenga kutai umandi chotankawa sindeza kutawa be with me mafuto ntendele tachoka ndikutali wasapenya mboyo asiti kambilana singo ife banja
imakukonda hani
baby
sana nisele timau
iwe baby
Kukonda mami, mami Usama mbele, zambili, zambili Taduta mozambili, mami Bagandilo sililika, baby
pamalawiwanga.com.